waxaa maanta albaabada la isugu dhuftay dhismaha aqalka baarlamaanka dowladda hoose ismaamulka Mandheera. Kulan ay maanta isugu yimaadeen golaha wakiilada hoose ee dowlad deegaanka Mandheera ayay ku sheegeen in ay ku biireen shaqo joojinta ay dhowaan ku dhawaaqeen dhammaan golayaasha wakiilada hoose ee 47 ismaamul ee dalka. Qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose ee Mandheera oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay sababta ay u xireen aqalka.
I'm Adan Hussein, member representing Lafay Ward, minority leader Mandheera County Assembly. Saddexdi qodob resource la'aan, dhaqaale la'aan waa la wadi waayay. Sida ayadeed Kenyanku ay isu tageen, waxaa la tashtay oo la dhahay baarlamaankan waa in la aqoonsado sida baarlamaanka nationalka oo dowladda kore camal. Sidaas awadeed annaga ma waaridayn karna nin MCA ah oo 86,000 mishaar u qaadanaya, dhaqaale kale aan haysanin, nin governor ah ama wasiir ah oo milyan lacag ay soo maraysa bishi, kama noqon kara oversight, kuma samayn kara, ma waaridayn kara, ma xisaabin kara. Macaayle waa nin vulnerable waaye, waa nin u nugul waaye. Sida awadeed dowladda waxaan u sheegaynaa inay dhaqaalaha looga tiragalay ama lagu qaban kara shaqada ay noo yeeshay inay ku bixiso baarlamaanada. Waxaa jiri jiray oo shantii hore jiray, waxaa jiray dowladdii hore 10-kii hore devolution 15 u haya, shantan labadii ka horeysa waxaa jiray allowances ay MCS ka qaataana jiri jiray, mileage jiri jiray, fadhiyaalka lacaga gunno oo lagu qaata jiri jiray, wixii oo dhan qolada SRC la yiraahdo mushaaraadka u xil saaran waa wada gooyeen. Madaxweynaha waddanka ugu sarreeya ilaa idaaradaha ay quseen waxaan u sheegaynaa in la soo celiyo dhaqaalaha iyadahay si aan ku noqono dad active ah oo dadweynaha wakiilisheen kara. Ma wakiilisheen karna haddii governor-ga iyo dowladdiisa iyo dadka la shaqeeya ay dhulka tagi karaan annagana aan safar gali karin dhaqaalaha awgiis. Ma wakiilisheen karna shicibka. Markasaan shicibka ku wakiilisheyna oon dowladda check and balance ku sameyna ilaa waa in la helo dhaqaale ku filan, fariintaasaan u farayaa dadweynahan ha maqleyn.
Magacaydu waa Maxamed Ibraahim, oo loo garanayo Maxamed Shukri, MCA-ga laga soo doortay wardka Gutija, baarlamaankana majority whip ka ah. Maanta assembly-ga Mandheera County Assembly waan xirnay. Sababtaan u xirnanay waxaa waaya arrimo la xiriira dhibaato MCS-ka haysata, oon rabna dadweynaha reer Mandheera khaasatan dadkana soo doorteen inay ogaadaan. Aan rabno waxaa waaye devolution taamka saddexaad ayaa dad la doortay. Dowladda awal MCS mashaaraad fiican ay siin jirtay, mashaaraadka ayagahay waa la gooy. MCA hadda 86,000 ayaa la siiyaa, oo canshuur ay dowladda 30% u goosanaysa. Baarlamaankan looma xirin faajafaaje iyo qof ku xumeyn looma xirin. Waxaa loo xiray dowladda Kenya dhibaatada MCS-ka haysata inay fahanta. 47 county MCS-ka ayaa fadhiistay. Waxaa lagu heshiiyey KICC Nairobi la fadhiistay taariikh 3 bishan, waxaa lagu heshiiyey in baarlamaanka oo hoose oo baarlamaaninta 47 county haddii dowladda Kenya 2 usbuuc gudahood ay MCS-ka arintooda wax ka bedeli weys in la xiraa lagu heshiiyey.
Waxaa waayo gudoomiyihii gabdhaha nominated members of the County Assembly of Mandheera. Waxaan maanta guriga u xirnay, anaka aggrievance baan leenahay, waxaan rabnaa wax anaka waxeena dhan horta like affirmative action. Haweenka nominatedka waxaan u rabnaa lacagta sidii women rep oo nala sidaayo oo haweenka aan ku caawino dadweynaha. Waxaan rabnaa word fund ina loo soqoondeeyo oo goonina loo jaro lacagteeni, oo executive-na laga soo jaro lacagteena toos u imaado county assembly-ga. Lacagta word fundkana elected members waxay ku caawinayaan, dadweynaha ay ku caawinayaan. Each elected members hadday helaan wixii u qoondeysan 30 million ahaata wixii ahaataba, waxaan u malaynaynaa wadadoodi in their own ward wadadu way dhisi karaan, warta dadku way u qodi karaan like ma aragtaa members of national assemblies.
Si kastaba ha ahaatee, golayaasha wakiilada hoose ee 47 ismaamul ee dalka ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin iyagoo dowladda dhexe ka doonaya mushaar kordhin. Cabdi Qafar Habi, warbaahinta Istaa, ismaamulka Mandheera.